Westside Music Block. Welcome to 2023 Music South. J1 Danger, the 3 Kevin. You have me. Kwanu guru na kwa side ya Congo, kimani ya bata kuwa palisa gari kombo. Mabizolo pangile inge polio, pirio na iti ile mane inge condom. Babu harikono hapa, I'm the best one. Just one best ball, I'm the best one. Kwa teshe kekuru na kwa mki winduku, marapa kaufela banyuma situkutuku. Hao maficha ama fotero mpumbeke, mukatolo fumana lolilile mushapuke. Nani konu kusabisu wakirapa, siyezi kompia malege nini rubaka. Muma pepa na muni vide simbi, mushapukile fela amuna neke sivi. Ni wasivi muni vide fingilo ni mudu wa madilo, simu ni volungu. Muma senke muni vide imapo, mambo, lulitha kemilango kwa jango. Richi, marapo munde inge sweet. Shimba fesheke na nishimbe wa mwandi. Kiru na balanjolo tokwa tushambeli. Paza, hakune agerela mukamba. Wena oli nosfera peto bakwana. Bifu uwe nyileka lefo kusinana. Vaipu mire kuli bako na kukwana. 2-3, taeko na siri mosaka. Vesi ferile ni paile vafikiri. 2023 anito kiza madis. Bra
Kalungila Fresh Music.
Welcome to 2023 Music Salva. J133 KV. Morena Danger. Kwanu kiru na matimo. Leon's Empire. Prince Dizzy Kachora. KD no Mavujo. Small K. EK, DJ Monk, employed in the managers, Lions Forever.
Downloaded from westsidemusicblog.net.